Namtegea akipita ni mnase, akisogea nimweleze nimpate. Mara moja moja anapitaga kinjia, namwonaga alivyo mzuri, na wewe second time namwaza sana. Nani ana namba yake? Oh la la, oh la la, ikibidi nimpigie. Oh la la, oh la la, nimweleze ya rohoni. Oh la la, oh la la, sinde, 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 namwita sinde, 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 oh Cinderella, sinde. Sitaraji kama taniambia
anaye wake tayari.
Si unajua wengi
wanandoa tayari.
Tatazama kidoleni mwake,
mwake,
nikiona pete basi ni mwacha ende. Mana wanasema cha mtu sumu, naogopa sumu, ila bado nina imani tampata. Huyu nani ana namba yake?
Oh la la, oh la la,
ikibidi nimpigie.
Oh la la, oh la la,
nimweleze ya rohoni.
Oh la la, oh la la,
sinde, 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 namwita sinde, 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 oh Cinderella, sinde, 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 namwita sinde, 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 oh Cinderella, sinde. Tererere ni pedoroi, ana tererere ni pedoroi, yo yo milio TM.
Dubai, yeah. Dubai, yeah.